Niko ready kuona $1,000,000. Na medi kando yangu naona Gary Kowax. Already naona namba iko na many commas. Mwenyezi naomba legacy ya iwezi collapse. Maybe na kushow square stuck in the past. Daily mnanikumbusha nga siezi wa trust. Deni nanikumbusha nga siezi relax. Mshasikia maruma saskieni mafacts. The more unajituma more digits. Saya bill uwezi nikuta na fidget. Unalipia kila minute. Hizo vitu wana rap unajua Shin Dan did it. Real life hapa kuna rehearsal. Hatuifanyi twice on show bidi yako. Akshka director ashasema action. Na akisema cut game over.
Ata off day mukwa fresh. Fresh, fresh. Nache offspring future set. Set, set. On a bad day mukwa threat. Threat. After success then you come next. Next.
Mpenzi wangu malifama liatu wezifiki wana makelele. Rada sako na kakili zao zina match mdomo na kiherehere. Kitu nadai niko nayo na unajua Mr. Right, Mr. Now, Mr. Kibigele gele. Unasemo taki mini nyowe dready. Atofu genati kuni klona iwezi. Na rap ni kani na nja 21, 31, 40 young. God willing ni jione mengi. Na baki safe ata table zikitan. Gode zangu zina ban payday after payday.
Ata off day mukwa fresh. Fresh, fresh. Nache offspring future set. Set, set. On a bad day mukwa threat. Threat. After success then you come next. Next.